tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraɓe heeɗiɓe jaam haalle moɗo ɗen goni e beete talatare sappo e jeegon lewru février hitande 2021 yamde dieene ƴaɓɓori ka silimaji jeɗɗi Ousmane Niane Boulo kabaruji ɗo Mamadou Wattara to ɓoggui jande to nafa couvre feu e dabareji fandenago heɓe gouverneur région Kaw ɓame ana gondi e yiyede illa joni e wi himɓe guinidi jamare nde yettide dabare mbawde wadde fawar horeji timma ley o nokku baali politique ana darta laamu hakkundejo o pati ƴaɓɓo lebbi sappo e jetti baali politique yogaje ana jeeli nen laamiɓe laamu hakkundejo kuncano hoore arande ƴewtugol nuyga sari e wuteji garoji ɗi yimɓe CDR ana darta keƴaɗo muɓɓen haala Youssoufou Bathily andirteɗo Raj Bath yoppite eɓe anni wadde yilaruji ley commune ngaji Bamako fuɗɗude aljumare warore nde yeeɗi woni sembe kabaru yi biyata ko bisimilla moɗon heɗade studio tamani gouverneur région Kaw ɓami dabareji kesi ley yontere ƴaɓɓene nde ley majji ana hen sakkade mobile aji ɗi gaɗaka immatriculé doggude wadde couvre feu ƴiwde 9h jemma yaade 5h beete fanda muɗum daranade sakkade wayde ndenagu ɓeydinde ley guindi gawandi wattu seeɗa caggal ko dabareji ɗi puɗɗi taɓede ɗon yimɓe guinidi jetti nafa muɗum illa joni ley gallure nde fa ɓeydore ɗen fama keɗɗane Mamadou Sama Sikou e sita Sidy Bé
ɗiɗo séréji ɗi martanama kumpa e wattu kawrital ñande aljumare ƴaɓɓiɗen nde hakkunde gouverneur o e dental pelle Gaw e wi gouverneur o ɗiɗo dabareji ɗi yo wajibi batte alhaali ndenagu gurɗo ley gallure nde wakkati juno keɗɗana général de brigade de Moussa Traoré kanko woni gouverneur laamu Gaw
au regard de la situation
sa naari ba sare Gaw ne wonir hannden a tawan deeƴal ana fanden sanne saabu dine wakkati fo a nana wi woni won hipoɗo bange wari neɗɗo goɗɗo du maire tan li ɗum mi waɗan immadaraji kewde yala ɗum ana acca leydi immadaraji arandere muɗum mi haɗan mobilaji fo ko wala plaki doggude le saren jamman mi haɗan yimɓe ndu fellude le saren du maire tan mi waɗan jama fo naata ɓamde 21h hono 9h jamman yaada 5h beete fomo fo uddo ton ɗum ana andutire couvre feu
5h du matin
balɗe nayyi caggal huncangol hoore ɗiɗo séréji ɗi yimɓele gallure aska en jetti gila joni gomijo
meɗen miila hannen ana samde seeɗan meɗen haaja golludde e jama sanne sa ƴeewi hannen wakkati fo fellugol ngol ɗum famɗiti seeɗa hannde sa ƴeewi hannen le circulation sare Gaw a tawa mobilaji ko heewi an jogui plaki e ñalande wonde hannden nde ɗo yo saabe immadaraji laamu o waɗade leyɗe balle nde immadaraji meɗen ɓe yii jaaɓe kan e marfe ko heewi ko jowa nokku goɗɗo
gillati allaji hitande 2012 e natugol gallure nde e juuɗe guɓe jaadinkoɓe kabaru ndenagu na heddi latade tiɗalla to Gaw to ɗum ɓeydi bonude ɗiɗo wattuji ɗi batte kewal guykaji cuutali e wara hooreji yontere ƴaɓɓine nde jon en kaɓɓorɗo ɓe anditaka massimbinoyi jagotoɗo goto fa ley galle makko ɗum woni ko heɓani si jottamani gila Gaw Adisatou Mohamed Maiga
wayde deƴƴere nde ana wiyami ɗo himɓe gomɓe ley wuddu leydi meɗen ndi motti wayde ndenagu ley golleji ɓuuri fu torde ana hen jaagu yawara e tourisme ɗum wonno ko himɓe guindidi ceedi wiide eɓe darta e laamu hakkundejo daro e darde muɗum keɗe koɓe mbi nelaɗo amen yaade toon nelaɗo kertaɗo yaade to moftito ɗum Imirana Kilou Maiga to faccitago Aly Cissé
mofti tiɗɗalla o fihi no nawiri yimɓele antirteɓe guide touristique en ɓe hanɗi a wawa yaade fay kilo goto sewari so wala e mabɓe mo kawruɗa darde majjum mawni sanne nde ya warta yimɓe kulleji ɗi fu juhi darike a wawa ɓettade bajangara a wawa yaade oto bangue maayo ngo a wawa ɓettade jenni jamma fu miɗe nana guidali malfe fay jamma keñe guidali malfe ana naneno village canto miɗe narda hooreɓe heyɓe leydini nanga ɗati kesi kina min joddomin kalda fu bonayi min haaɓe min fulɓe min bamaraɓe min fuu somi nangodiri wonko min mbawi waytidde nodde yimɓel gomɓele ladde
toɓeɓe
sakiraɓe ɗi kabaru jo andoɗo mbawi heɓude dow ɓeɓe ande ɗe ɗo hella amin Facebook et Twitter cadd ana anni neddude warde soldat si en ujunere e temeɗɗiɗo ɗo mali ɗo hewɓeɓe soldat si en fu naɓete bangge keero leyɗe tati ɗo ni mali burkina e niger o nde o kabaru hollitama altinere keñe ley batuɓe gondi wadde toon ɓe noddiri batu g5 sahel le o wattu goto hoorejo leydi sénégal ɗo ni makisal kañum ndu ana dooma toon beeta ko o tawtude bandiraɓe mumɓe ñaw ebola ɓangi kasene ley leydi laguine yimɓe be hewbe woni be holita wiyede o won e mum ben ley yontere jabbenende tawen OMS holitino wiyede nyaw o timi le ndi leydi kerndirnde e meden do mali do o kabaru darni noppi lam o holiti wiyede himbe ngattana ko mum ben hakkilo e wi ministere humininde cialal leydi meden ndi dabreji fuppiama fa non dabreji fuppiama fa le dabreji fuppiama fa le d'accord de mangal pat en den do himbe natirta e leydi meden ndi nato mali fu iwde leydi lagine ƴewe yalla nyaw o wala e mudun kede ko marka ci daw kedaado hala ministere humininde cialal wi sita sidibe
na han imma daraaje kewde wade ko wawata walla yimbeji meden golloobe le doctoroje de yalla benen wawabe jabo nyaw antitirtengo e bolango imma daraaje an han wadede yalla ko malika en leede kedane hakunde mudum ana waawi taakinede sanne hitane 2014 de nyaw e bolango wardo wadde malga mede meccidino fa hande imma daraaje kewde wadade di ana haani beedede fa hande yalla e heba baabirte ko nyaw joni mede wondi e wadde imma daraaje jamma ila sugan yimbeji wadde imma daraaje hitane 2014 be yimbe me bamata kasin me walla do heba ba nyaw habirte be yimbe me bamta kasin me beeda yimbe gobbe yalla be heba ne be habirta gol nyaw sabde ne ko nyaw on natiga arandere ne kambe wadi imma daraaje kewde mudun so dum wadama en wawan habbe nyaw halde do odo
imbe jagon wobbe woni be hollita be wede nyaw o nangi dum en le nyaloma jabbido nayon cantana wala ka fu yewda dum wonno ko kanan ko be doctore en leydi meden di collectivité ko nati warde handen imbe ujinaji jetton e temede do e chapande taton en joyon woni be nangi santanaabe ujinaji jagon e temede do jube temede taton e chapande nayo e dido kedo den joni kabaruji acti covid
Sijo tamani Bangal pese nyaw coronavirus nyande jeddi leru fevrier tan 2021 du leydi Afrique du Sud darni tafon hejo golle pese mondi fuddi non vaccin leydi Britannique mo Oxford e AstraZeneca mo hulta na febi fa yottaade chapande jeddi li temedere hitna ma sere tafon e le imadra fesgol bibe leydi ndi kado an nyaba mama chagal Martin Kumpa horgol hultingol kaddi nafaka vaccin o do covid-19 gondo leydi mabbe ton e waydi nafaka dum dum daybe be jawti dubi chapande jeegom e joy ele on wattu goto o lam ko be leddi mali humpiti sodugol vaccin gaji jaddi leddi Angleterre kedan ko heban en Moussa Malle Sissoko e do facitango Ousmane Niali Boule
ko farneman leddi Afrique bi sidde darni fesugol wonduno wadde do sakugol nyaw covid-19 ko yata himbe million goto kanno fesede ende safare ko bamini be de dabare universite Johannesburg kany wadi horngo holliti wide vaccin o le himbe teme doron fu nogay di don tan woni mbawbe dadde en gi nyaw keso covid 19 don himbe jabbibe dubi chapande jeegon e joyi horngo go holliti wiide safara nde ana fande ko sawrata lengi nyaw keso bangudo e leydi Afrique du Sud ndi tiagal Afrique du Sud commission communautaire de pesugol leydi Allemagne kanyon du holliti alkamisare jabbene nde vaccin bi noddirata AstraZeneca pati pese himbe be dum ben jabbi chapande jeegon e joyi commission holliti wiide vaccin AstraZeneca himbe be dum en sappo e jetti yaada chapande jeegon e nay tan woni be wawi nafude wonno ko taykita leydi France du fu e tawede mali ndarti vaccin ngaji ko buri million jetti e ujunaji temede nay le balde jabbide de e wi andimbe kabaru cialal le leydi meden di o vaccin ana wayi nafude le leydi meden di sabe no wattu o worini
joni ko en juttima landul hande gol jaboto docteur Aboubakar Sidiki Drami horejo gollirdo humanitaire nyaw covid-19 to l'hôpital du Mali
Allo docteur
yalla darade choro nange ana hakkunde dati mbawdi warde geji nyaw on
mine le coronavirus
la température
wulare mawdo warde geji nyaw o degre chapan jeego fuddata so wularnde degre mudo hebi chapan jeego geji nyaw o ana wawi mayde le minitaji joyi so wularnde beedike yaade degre chapan jeddi geji nyaw o minitaji didi feccere tawa o mayi so wularnde degre mudo yottike temdere geji nyaw o minitaji didi na miniti goto watta tawa o mayi so wularnde degre mudo heba chapan jeego wattu fa geji nyaw o maya ana juuti wulare mawdo warde geji nyaw o wana wulare mbawdo hubande bibe adamay wulare nange ngemi ngoni choromu nyande fu mauna sanne fa wara geñaw
do ene timatan de do yawtere acti covid hande en jettan sanne kango docteur o e doko facintini ko yo enji tiagal joni si jotamani
lami be lam hakundejo anakaani tidinde lebi sappo e jetti biade di do hunjande hore tafon ewtugol nugal saria e landinade wuteji ngaroji di ay dum wonno ko parti politique ngaji okaji ndartata fu e tawede be jetti aniya hore ko farnema o bami wadde boto hakunde bibbe leedindi kede ko professeur jamogo sangare hore jo parti adema wi Moussa Malle Sissoko do faccidango sita sidbe
exactement
mede mila lam hakkone radio on hana jabbade wakkati mo hokka on le dum golle me arandira ana han dogude de kulleji dammaji dun non woni feetude e waddu gon deejere le leedni pen han tinnal kasin be wiita talkur meden sariya mawnun galle wiita gon di talki dun hana jabbade wakkati ko hokkabe e wada lamu mede mila pen hani wallede yalla be hebbe wada di golleji le wakkati ko hawnata jama on fu pen hani jobbinde fedde gonne hani dardade e jewtine wotengaji warande wadeedi na wadirte jojjin gonne fedde ana wa natade sabe waddude leeni e lamu wi'etede 4 république lamu neybo mede mila du en nanna mudum han tawere golleji me handen
imbe kejado hala CDR Rash Bacha kayfado anni helde leedi med endi darti o yoppite tiagal ko be maji famangal pat en tiaviti be fedde de ana anni wadde yilaru le komin ngaji bamako fuddude aljumaare warorande fa darta ardumu ben o yoppite kede ko Boubacar Yalkuye secrétaire administratif CDR wi suri Ibrahim Maygado faccitango alisisi
dans le cadre yo fa aras batch heba yupitere avocat en beka holiti wide ko onangira sa mudun ko ka wana ngonga holiti wide do be teuti la bidi yalla amo yupitere tafo wala fu ko dum lati dum sabi so be ngadi noddango fewde soudu seriandu yalla ana yewto kabaru majju wana yupiti gol mako tan woni ko mi tawtata min jibbe ko woni ngonga ko hale min bihi aljumaare garonde min gada imadaraji mawdi wakati 16h min jokkina imadaraji di min puddandu le community fu won faya modum jogi den entertainer jeli bugu to won to mi garta fami kawrta ni jidal amenga
sidio tamani do faba muya gouvernement leydi Suède Danemark Suisse République Tchèque et Union européenne
sakirabe kabaru jumbe le region gaji meden nji njarande la mo tumbudu golleji golleji gese tiagal ndungu ana jukini no haneri no mojiri le cercle dire e OSV service local community demand on agriculture le onoku e cultivede golleji gondudu wadde don jondi kany e rawanin be bi da way hono fu do godun nda be bi awdi ndi ana mo e wattu joni o don ko service local agriculture holdi tiwide ko yata himbe sappo ko yata badde sappo joni dandeji yogaji gon ile le dande jogaji le gendi ka jollo holitam wiede dum ki kebata ndiyam ceni tam e wi somage pa ko sabbi bi dum sabe golleji mo intingol lawol lawol pika 18 ka jollo yade jegwa ko leti wiede tiyo ngaji yogaji napoji ndiyam tam wonno bondi dum sabbi bi dum no potu wadi ton le cakide yontere jabbene de hakkunde kanan kobe o nokku hejabe entreprise ngaji community mo intingol lawol kanye horebe somage pa do kabar modon no horebe korebe somage pa kolitiwde ndoki tajjalal wiide golleji mo intingol tiyo ngaji di fuddan do e seda ko yata sukabe sappo apprenti en mécanicien kanye e gollobe courant e ñoobe machine ngaji to santo nana gondi fuddi janginede illa ala jabbido e wi huncenimbe don hore o golleji do bo faanda mudun yo beedi ninde be sukabe faamule golleji ngatta di le timode jandende hawrube hen be ndokkirde kaake gollerde e wi mabbe golle jandende be collectivité ONG Suisse contact huncenimbe don hore sekirabe ando di kabaru fodo mba hebude di do 3w studio tamani.org now do sini on noddi do numero 37 321 wassalam studio tamani